कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበያገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀል ከበያገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ቁረ ሰገል ዲግደሚ ለማብ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍዲ ወዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝርዶ ፋጅር ተንደገ ፈቶ ተገንጃል ተመከሞልተን ጅማ ተጫምሳፉር በረኩመ ለማፍኩደ ሰደ ተከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ኤብለዲግ ደሚጃ በረኩመ ለማፍኩደን ከሱሜ ሳንከሰን ራን ነሞዳንዲቲ
ከነዱ ድብሱ አንቱ ጅበይ ሆራቲ አተሞልተን ቡሩንዲን ቪኦኤፍ ቢቢሲን በየሸከይ ሰጣካሂን አጋምን እግሩፍ ከጅርቱ ተው ለብስቴ
ሂሪሪ ሞርሚ ግዱ ከነ ጎድናሌ ጉጂ ባሃብ ሊጣኬ ሰትገጌ ሰማቱሬ ከሌሳ ፈረሞ ኮንትራኒ ወርቄ ለገደምቢ ምድሮ ጎልዲፍ ሐረስ ሰሜ አቀሙ ለፍሲን የሮ ሙደማኑራከው ሂዳን ጎድናሌ ሮሚ አደዳኬ ሰትገጌ ሰሙኑራ ዳበቱ ከነንጀደኒፍ ጋፊሌ ከብሮ ካሱዳን ጎድናሌ ቦረና ወለገባኬ ሰትገጌ ሰሜጅራ ወሩዳ ቦደ በልናን ትዴብና ሂደምቶታ ዲኛ ከና ሂዳዳ ገለክ ሰመንኬ ሳከዱብዝኔ ቀምና ቆፒከኛ ከዱብዝኔፍ ከደገኝራ ከሰት ዲየስና መራፎ ገጥሙ ረሰገንታ ከኛቱን ወልን ትራጀን ረገፈቱ ከኛ አሞዱፍ ገረቱ ጁቤተን ሲንዴብስ
ቡሩንዲ ማርሳ ሆጂ ፕሬዝዳንት ኢምርቴ ሱላልቺ ሰጂጂራማ ሄራረት ሰገሌ ከኑንቱን ጋይን ቶርባላ መድርሴ ተምሳሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቢቢሲ ረኡጉራባቲ ጃአ ካኤጅራ ጉሚ ኮሚሽነ ቢዮለሳ ቡሩንዲ ጉራከነ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቢቢሲ ረት ሀረ ከለብሴ ሴረ ሰባይ ማጫብሰን ጀቹራኒ ኡጉሪ ኩኒስ ውጣተሩፍ ቱጀልቃ ባጀዳ ኢብሲኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቡሩንዲ ከሳ ተምሳሰ ኤፍኤም ራ ደርቡላ መከንቀቡ ዮቶው ዮሞቱማን ኡጉራከነ ሆጂር ኦልቸ ጩፋሙ መላ ሀተው መሌ ደገፈቶኒ አመዩ ደምበሊ ገባባ ዮካን ሾርት ዌቭ መርሰሪቲ ዮካን ተምሳሰ ኤፍኤም ከን ቢዮላ ኮንጎ ዮካን ሩዋንዳ ራ ደጋሙ ደገሁደንደው ቡሩንዲን ሪፍረንደሚ ሄራ ከኒሮ ማርሳውጂ ፕሬዝዳንቲ ወጋሻነራ ገራ ወጋ ቶርባት ኤረሱፍ ጫምሳ ኩለቶር በጌጌሱፍ ጅርቲ ሄር ቢየቲ ማርሳውጂ ፕሬዝዳንቲ ወጋ ለመት ከምርቴ ሰዮተው ደግርቶን ፕሬዝዳንት ፒርን ኩንዚዛ ገሩ ዮደግር ሲጅራቴ ማርሳ እት ደበላ ለማፍ አከወጀተን ኤያማፊ ጀዱ ኑክሪንዚዛን ቢየቲ አፍሪካ ዋልታ ኤርገ በረኩመ ለማፍ ሸኒ ቀቤ ሆገናጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንትች በረኩመ ለማፍ ኩረሸንኬስ መርሳሳ ደፋፍ ዶርጎሙሳኔ ጭምስቴ ባላሪፈቴ ቱርቴ ሆገናን ገሬ ሞርሚቱ ሞዛምቢክ ከኒሮ ኤራ አከተሳዱ ኡሳኒ ቢየቲ አፍሪካ ገመክባፍ ናኖ ሰነኬሰት ናሱፊያ ዶ ኡሙ ጥንጠልቶኒ ዱበተኒሩ ከመሰከሌሳ ኡምሩ ኢሳኒ ወጋጃ ተሚሸኒት ዱአን ከምቦቆታን አፎንሶ ዳላካማ ሞዛምቢክ ከሳ ሶቺ ጅሩ ትርማታ ቱራን እና ወልወራንሳ ወጎተ ኩዳጃፍ በረዲበ ኩዳ ሰገሪፍ ሰገልተሚ ለመከሰጥ ኡምራሜ ሆገና ጋሬ ሪፕጤልልቶታ ሬናሞ ጀዱ ሆገና ቱራን ሰናም ቦደ ጋሬ ሬናሞ ጋራ ፓርቲ ሲያሳ ተከጅጅረሙ ኦጀታኒ ምልካ ኡባተንለ የሮሻን ፕሬዝዳንት ማፍድርጎማኔሩ በረኩመ ለማፍ ኩዳ ሰዲከ ሰፓርቲን ቢየቡልቹ ፍሬሊሞን ሞርሚቶተ ድረጥ አበቹራን ሶዳ ኢት ኡሙሳን ጠለካማን ቦሶና ሞዛምቢክ ገመካባ ሴኑዳን ደግርቶ ተሳኒ ሎቴ ሴንቱማን ሆገና ቱራን እሳኒፍ ፕሬዝዳንት ፊሊፕ ኑይስ ዱኡሳኒ ባቲ ቶኩድራ ወልገውዳን ወሊገልቴ ነገኛላልች ሴፎ የኢነር ገምሲ ሰኒ ቱራን ኑይሲን ዱኡዳ ለካማ ከለይሰ ገልገለ ቴሌቪዥዮነ ብየት ይረት ለብሰን ከአጋጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ወገና ኮሪያ ካባ ኪም ጆንግ ኡን ወሊን ማሪካሮርፋሜ ኤሳ ዮም አከታይ ሙርታይ ራጀዳን ትራምፕ አከጀዳኒት አማይሮፍ በከሳ ቤክ ነጀቹዳን ቱተውዱ ዋይት ሃውስ ከይሰጥብ ሰከነኒሩ ወልገይ ሴነ ቀበሰ ከነላልቺሴ ኢፕስ በልዳን ዮት ከነማጀዳን ትራምፕ አከጀዳኒት ዋሽንግተንፍ ፒዮንግያንግ ማሪ ጃርሰ ቀቡ ሙርቴሳ ቱሩ ጀቹዳን ዋህዱን ሞ ከነን እግተመኔ ጅራን ከበጁዳን ከለሳ ሂከሙለም ይወን አሜሪካ ገመሲል ለብሰኒ ጅሩ ኦዱና ማፍቃኑ ካኑ
ከረጋጅስ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ akuma duran jenne hiriri mormi giddu kana godinale guji bahaaf litaake sattigege samature kale safarammo kontraannu warqe lagadam bi midro goldi fares same aqamu lafsin yero muddamanu rakafamu hidafajjechan godinale romi addadda ke sattigege samunu rada batu kanenjedanif gafile kabro kasudan godinale boranaf wallaga ba ke sattigege samejira godinale kana ke satti kannen hirira wankanat hirmatan akka hidamajiranif mannen barnota gitokolle akka cufa mandubatu jiratonni qamuta motummar ras debi argande jira soratu des
olin sanaga worrina qamte wana duimat wa worri heduimat kesa akijollen tuni hi kamtufa
samaniel bekata unde mangistu abdul kadir nure galata abdul bakar nure galata tala dasta mangasha dasta barkesa kaason legase
warkana warka
kasumas daraje marga lalisa marga
jolentino warhidamete ni kamini
jole dergago murira wagadi demishani gabi namasagal jolenku nufai kamani magalana kamte raidamani nakalawi si kilento tida ramatra namena kan ifamin godan min gadi famne mormi kana rakko kenya sachuf murgi kenya fakafajamu ede kambe ero magalana kamte kasumas dirato magalana kamte da ittanini tibani arra wamchiken arasaati lama fi walakka boda nanno marfataatu wala geenyuda nanno marfataatu naytuun geengaru policy oromia umnada yokaluyu police kanjeramani korabitti neesadan ukasi addanu tibaname iddo gara gara tikallati danu batti ukasame bittine samaatir
man santru gasan
qeroni kalana garani dakanini gaafi sadhe sajiru daadanno dage sadhe majira kallatti kum samargaan kanachi wal dhufe jira boodi ran naannoo niyu deeme dhufe naannoo niyu kan gee jira kanuma naannoo marfataata qawlittiin qabamne fi daazee mimmaanii akkasumas rasaasa dhukaasaa turan
miidhamfaan jira tanaan wanni dhibiin namitaa jirti
gurbaanii dhaadannoo kanaa fi sagalee guddistuu baachaa ture manee dhaagaleera kan biraammoo mucaan kanaan dura maakalaawii qileentootti hidhamaa ture waaq jedhaa kan jedhamu tokko immoo naannoo niyuutti naannoo boodiitti reebameera ijoolleen warri kaan immoo aara imimmaan boosisu yookaan kan ol nama tuqu nama balaqqabsiisu sanaan dhaabbachuu dadhabee karaa garaa garaa bibittinnaadha amma yoona kanaatis immoo dargaggoon magaalaa naqamtee yookaan qeerroon magaalaa naqamtee gara mana isaattiin galiin jira yeroo magaalaa naqamtee irra guddaatti jechuudha gaaffii saddeet qaba ibsee ijoollee saddeet qaba labsiin yeroo muddamaa nurraa ka'u hidhamtoonni siyaasaa guutummaa nufaa gadhiifamanii yakkamtoonni badhaafamuun afee namoonni kaleessa lammii oromoo ajjeesaa turan seeratti nufaa dhiyaatanii qabeenyi oromiyaa miidhuu lammii oromoo miidhuu eeyyamni miidhuu yookiif laatamee ijoollee keenya dhalataa yookaan jinoosaayidii dhalataan qaama gaarii yookaan qaama sirrii hin qabne akkan dhalanneef summiin sun nu miidhaa jira gaditeef nurraa cufamu opiidiyoon kanallee nurraa cufuu qabdii kan jedhuuni mormii akkasii dhageessisaa turre.
Komaandiriin poolisii naqamtee komaandir Geetachoon ammoo anachiin jiru taatullee ijoolleen karumna gaatiin hiriir ba'aa jedhanii ergaan naan baatee jedha.
Ani amma naannoo sana hin jiru Finfinneen jira. Naannoo sana hin jiru garuu akkaataa amma jette kana miti bargee ijoolleen babbaateetti garuu bifa ammaatiin miti haalli amma muumantii mootummaan keenya gochaa jiru kun haallaasaa deemtu haala komaandi poostii isaaniis wal qabsiisee. Ka'uuf ka'uu dhabuun ammas deddeebisanii gochuun kun akka inni sasteen ta'etti deemutti jenneetti deddeebisaa jedhee namis kallattii kennee fi kanarra jira kan isaan majette kana garuu odeeffannoo hin qabu.
Gaafii gaafachuu isaanii homaa dhageette yookaan namni madaa'uu fa'aa yookaan ammoo poolisiin qabu tokkosuu fa'aa gaazii.
Kana bakka oolmaa argama ijoollee haayiskuulii mana barumsaa baratanii fi ijoollee muraasatu dhufee duras dhugumaa dubbachuudhaaf wanni akkasii kan warri sochoosan jiru. Kallattiidhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf qofa otoo hin taane amma immoo xiinxallii amma natti himaa jiranii kan haala biraatiin kan deemaa jiran ta'uusaa hubatanii walumaa gala garuu dargaggeessi amma gaafachaa jiru kun yeroo eeggatee an dhufuu qabuu fi deebii immoo kallattiidhaan mootummaadhaan deebisuu qabu akkuma jirutti ta'ee garuummoonni ammaa kun barbaachisaa akka hin taane jedhanii walumatti walii galanii kan bahan jiru garuu erga mambaraa warri qabaatan yoo jiraatan immoo isaan bittinneessuu danda'u ta'a yaada gabaasa olii galaa garuu ganaa galgalan fudhatta.
Taatullee hiriira ba'uun ammoo seerumsi laaftu ba'uulleen danda'anii gaafii gaafachuullee mirguma.
Jiraates jiraatu baate nama gaafata namni amma kanatti yookaan miti garaa natti yaa'u adiministireeshin waayizii waan ta'e tokko hojjechaa jirra. Iddoo itti aanee amma guyya shammoo guyya jaa addaasii dhufee magaalaa Finfinnee kanan ala yo kulkulesen si bilbulu danda ina bilbul ta deste chure galgalo gabasan dima hudat de sinkena
dan saye homta te fu jolle ni naguma tirir bane janna ni gafi gafanne naguma do bawu diru policing kawenu to koste gazi lenu te facafte na mallenu raqab de yetti wanta te fu walo de fanna commander gudde se galate fadam dubbe ko bin kabu kulkulle fadde si de biya jetti na gafis
ay shehato
ay Kutin Borana Anami o Magal Hiddi Lolalet Nami Khale Hirir Bayi Rakko Himate Nami Hirir Rabayi Janna Namo Polisi Nam Hiddu Hidu Jirti Jada Warri Achi Dubbi Fna Lenk Awwe Hiddu Lete Tukkosani Jet Nami Akkan Jada Natim
Awwe Dukhaja Olan Awwe Rasasaga Nijin Nekki Duka Ole Ega Nami Nidam Dibi Rasasi Nijiraki Batulle Ule Lengjalun Jirte Mura Gase Dut Duka Fama Ole Arkal Lennam Dante Intanti Sokam Mata Atile Ratile Gizawu Teta Ni Atile Kunna Mumjirata Anak Yenati Intanti Tune Ni makan itu yang mahir ya betul le. Intalkan tak malam ini kami tinggal di bawah sini. Kau le, kami intalkan ini untuk nanti sini. Intal ini jadi ke jaga gambar bahan.
En makan.
Anak bikin bikin sini dalam bawah sini. Karena malam le, jual le tiada rotan itu baka baka kerbau ni sini. Ida ini jalan ini kami ini. Apa polis yang kau bide mungkin pun ada tiada lagi le ni jira.
Aha, jual le dulu jual le hari bat.
Jual le kali hari bat itu ni cakap. Karena mana bukan ini ini jalan itu ada.
En mana meja.
Polis yang borong ni. Tabu yang kami anak ni orang kita tidur di sini. Amo la kosisi di sini. Maka sih kami nak kini berlari. Ada bahasa yang lain.
Aha, pulang kami tergigit amna mizan kakana.
Pulang agak lama ti aji warga. Pulang lama nama lama magal kini kaya dia kan. Jadi amma bulan dia kan kita ni jual lebu kaya jani di mana mana kaya jani guru di sini. Jadi dambala dia kan. Karena abdul kawasan mana mau bayi na. Jual le tanah agami makan ilmu wanjir wanita cara gamma terdapat diingat.
Nama mantan itu bisu jurhunin abgalam baruti abgalmi itu gafat madiro communication ni. Yohanan mobiro udifanno godin borana. Biiti mana mat? Hirir hangku buka abdu mang gafat biiti.
Bira kuma thasa agenne sinjil nemo hirir wan jual le gafat tu toko. Uji soma kanan duriya wada galani. Egalamu jaron egalamu kamu saat ini bayi turani jurani kanahu university ni. Rahab ura kahani, ia rona gamma ini kalamne, kune kalamu kaba, di tujuara, frat tujuara tau, gafatani jirani, atau tiga ru kune ni already, ia kalametin media lene, atunya fiokan, atu media lene media lene, dapre jira kune ni, kujiwa musuh mama bujanti, karuata kalame, ha ia rona ia kalamani, umma taafi, tajajila kisar kenu dandani ti, kenu kabani wanjeru gafatye tingete. Karena mo nanu moyale terakon nanu moyale jurt buiya buiyat, namni doa jira, nam doa jurkan akcetti, nam terkafi doa surat khanrati, terkafi mbera khasira surat aman jurtu, nami kunini seherajal olu kaba, nami seherajal olenle terkafi murte surat aman jurtu, nami kun murte nithen nam tefin ummati dagau kaba wanjuru, buiya akcetti waniur khasira, nanu sodat nami nam fitah kinja de agamat murte. Wanir tak apa ninjur tu, karena ak motomalet ti motoma agara godira le gafatama jira umati borana gafatca jira gamma murten wanir kena ninjur tu, kunilai le gamma murten masen keni ni murten kena muk apa wanjeru gafatca akasit turani, kau wan dangati dangan moyale yoro tu dangan akani nanno somale kunigize undu akatu masen jira fotacca jirti dangan akak oromia tu jangan gamma moyale ninjur anu kapa jamu Wanjero khasani tinggi dani isangkani alaban Somalia bersetting godin kengkesa tarbe nurahabu kau wanjero khasiti halis khasani tinggi dani.
Gara liban kanalet gara walenso kanalet gara acilet wani matani jiratan fa.
Kam libani tontek wani mikrofi walkabatu sunini ejam sunsera arusi famu kabu wanjer khasman.
Turu gefatu wa wari jolenga kacujurum fakian lafanami moyalenam fitagama moyalafumorana manenya harugati tu fa yohedu lafum ono fakati otokyo lalani akragenulete wa wari gafatan ita turu gefatu sanisani bulchinza.
Luakka motumati si wani nanu moyalajuru. Akmotum mat sibai togas motum boran alle, baiye kanu rakisa jirum kanu dibajuru itamanna, toko de rakon nanu moyele yefan nargete foramu agama foramu tabu nisi, gafitena gafu mat boranati, kunimbaiye nu dibajira nami guja guja anjua jira nami telkalate bulan juru, baratoti baratutin jurtu, umati tergabai jira cutin juru kunimbaiye aku godina ati nu rakisa jiru, nuju akmatat umati, kena guja guja kanu de gafatca jira. Gatuh mati senjiru, motuman federasi ia fana kene, nami doa jira, nami jaskan terkasihkan rafu dan nene murtikan kene nene wanjira menjur.
aye abdi dongra te fanagam khane namo godin gujille namira kanno kana himachu jira khaysa to yu kibta tabre jal qabe nami walit tabayit rakko himachu jira kumutuman du feisan du bisgafachu jira ta tulle manen bernota chu jira na gafite nar gannu debi argannutte imbarannu jechu jira ni jenna mandu bisakan jen
bulchi fi gafachi du fe oromiya ranani du fujira e gadda nu jede kale sa godina ra khora jira khora sarradetti walin galle manguddo naqa nagya nanno tas gabbe saidaneni manguddon lagisun nurrada baa yaade duyetto akike sakkaase woltale galfatuun dandeenni bulcha godina gujiiti kamare akise bulcha godina gujiiti kaami mari akise kallatti
ma waldubbatan
waldubbatan echuun waa'ee nageenyaa ratti waldubbatani waa'ee nageenyaa edaneen isaan nageenya gala ummata amansiisaa edaneen isaan ummata amansiisaa innaan nuuti ummata gaafii gosa kanaa dhiyeessa jiru bifa amansiinuun kannu yoo keemikaala ta'e irraa daaddan male yola addaneen dandeenye nu kana imaana akkasiin fudhannu isin ummata gala amansiisaa jedhanii akkasirratti korarratti adoo waltan galfanii warri korarralle ta'e mormee achii bahe. Sababa gaaffii kanarraan kakaate barataan keenya marroo daffamee marroo dhaanamee burjaaja'ee nama wayaa yuunifoormii qabu hunda ari'anii akka bineensaatti marroo tumanu hamana sagadaa dheetee seene habulchiisa seene achii fuudhanee marroo mana amantaa fuudhanee dhaana jiranu. Mana barumsa bulchiinsa magaala shaakkisoo haskuu sadarkaa lammaffaa jecha haskuurii sadarkaa lammaffaa
arda cufaa arda
piripiile akkasaanitti piripiile qophaa'innillee itti fufaa hin jiru dhaabateera qophaa'innillee
yoomi jalqabe
qophaa'inni egaa maaksanyooti jalqabe hin baranne
haskuuliino yookaan sadarkaa lammeessoo
sadarkaa lammeessoollee maaksanyoorraa jammaree hin baranne gammaatitti
agardhaallee
igaarraallee hin seenne
ijoollee barachuu dide jechuun nama barachuu didimoo nan barsiisuu dhabammoo maaf barachuu didan
nani barsiisullee hin dhabamne ijoolleen bakka gaaffii mirgaa gaafannee uleen ari'anii nutuman toomaa waraanaa mana barumsaatti naqanii mana barumsaatti nu fixanutti bakka gaaffiin gaafanne karaa nagaa yoo gaafanne deebisaan ulee nu ta'e nuti barachuun bakka dhimmi laga dambii keemikaalaan nami adda addaa uummata jirutti bakka yeroo adda addaa gaafannee gadhisanii idimee nu sobanutti bakka nuti itti fufuu hin dandeenye egaa dhimmi laga dambii nurraa dhaabbatutti nuti itti fufuu hin dandeenyu jennoo jechuudha. Karaa kaaniin humnaa waraanaa akka malee nama baratu nama yuunifoormii qabu bifa ijjeechaatitti deemu bakka manallee mana dhuunfaallee fuudhee tuma waajirallee yoo ni dheetee mana murtii keessallee fuudhanii tumanii mana sagadaallee yoo ni baqatu keessaa fuudhanii tumanii kanaafuu. Biyya ol'aantummaan seeraa keessatti mirkanoon danda'in keessan nu barachuu dhiifi jiraachuu nyaatuu dhuguun hin dandeenyu isa jedhamu higa deebiin keenya nu deebisu isa jedhamu.
Kana jechuu jirti ijoolleen
kana jechuu jirti.
Bulchiinsa magaalaa shaakkisoo keessatti mana barumsaa sadarkaa lammeessootii fi tiriippiin yookaan ammoo qophaa'innillee barumsaatti hin jiru naan jechuu jirti.
Isaasan lamaan qabatamaan kan jiru.
Ayyee nama maanta kan dubbisuu jiru hulleen gara magaalaa Araqalloo dhiyaadhaa jedha achi dubbisuu jira. Mee guddoos galateeffadha makalee Oromiyaa fi warra Oromiyaa dhufee fi warra godinaatiif kaabineelleen uummatallee waliin mari'atanii rakkoo akka furuu dandeenyu jedhanii marii jiraa jedhanii afaan gabaaboo maan argite marii tana.
Isin deebii kana namni nuuf kennuu danda'u lammaa fi Dr. Abiy Oppidoon hooggansa Oromiyaa nama harkaa qabu isaanii. Hooggansa federaalaa nama harkaa qabu isaanii namni laga dambiillee haaromsiisaa waan ta'eef yookiin lammaan yookiin Dr. Abiy dhufee deebiin nuuf kennuutti malee warra achirraa gadaafe namni tokko yoo nutti ergan irraa dhaga'uu dandeenyu dhaan itti qaddaan bittinnaan.
Warri maan jedhu warri walii dhuuf yookaan warri Oromiyaa dhuuf.
Bakka lagi dambii haaromee jira qorannoon ammoo geggeeffamuu jira sadarkaa Oromiyaalletti sadarkaa federaalaatti ammas sadarkaa Awurooppaalletti ogeessota biyya alaatti yaamneellee qoratu jira. Kanaafuu lagni dambii hojii adumaatti fufuu qorannoo qoratamaa jedhanii uummata amantii fufuu kaayaalanidha.
Akkanaan gargar galan.
Wanni amma nuti keessa jirru nuti manni barumsaan jiru hojiin mootummaa hin jirtu uummati gabayaa lagannaan gabayaa durii hin adeemsifama jedhanii hin jiru uummati gabayaa nagumaan bitatee gurguraa jirta jira garuu mana barumsaatiif hojiin mootummaa hin jirtu dhaabbatteessa
warroota
lama kalaatu.
Waan ilaan argite kun.
Waan ilaan argeeru.
Ayyee waan ati jettu kana mootummaallee gaafanna guddoos galateeffadha nagaa keessa.
Nagaa kanaan nuti.
Bulchoota godina gujii hedduun wal ga'iirra jiranii mariirra jiranii jedhanii arguu hin dandeenye taatullee inspektar Abdul Qaadir akkana jedheetiin waan rakkin jedhanii kan natti hima.
Gara qaanaa keenya rakkoon kun dhimma laga dambii kanaan wal qabatee kaka'e omiin uummataa sirriidha. Nuti garuu waan biraa osoo hin ta'in akka rakkoowwan nama fakkeenyaaf rakkoowwan as keessaa mul'ataa ture akka daandii cufuu wal qabatee sababa ijoolleen naannoo kana kakkaatanii wal qabatee akka rakkoo hin geenye nala. Waan biraati fi miidhaa karaa koo miidhaan hin geenye ala waan biraan jiru koo miidhaan deebate gara sirriidhaan akka uummanni
damu qabu fi sati danda uun timaturre mormin zani sirriwan kee baaye ka sudan turre kungaru ture ira sababu muvi kana ti manne bar nota murasi akumatan jira san abdeera yaro amma ka ana ke natti mariata me inni hundi yusra ira jol nan hidame makana atoro ni makana qawani te wonun duyo yaro amma kana bi fete yusra ira manne bar nota kale rayal tabiyal tabira ni sa sirra ira ti rayi komi motum mani tage fate de mi sa motum mani ka kalalu abu he waan kan latti ka yidin makana wol gal fanni ira wana magasna dibe jiru kunani da sababu kana anjiru sta e kabe ni sababu kana hidame sinjiru ti romana manne bar nota ana ke nagal kabani jiru akara ke natti ima kana ni sorqabate ma toron jiwa ndira pressure radio le mari sinne hunta de e fi jira rakunga ma lawan di ndi ndu tadanga le gaba gena na baka modu ma de ye ke sharu male ndira burini
kada ga jirtan as Washington DC raka dabru radio sagale America saganta fan romoti kada genyef kadu bisnerra namota yeroo dheeraadha mana hidhaa tursiisamanii dhiyeenya hiikaman keessaa tokko godinaa Wallagga Bahaarraa abbaa ijoollee jaha obbo Kabbadaa Waaqooti. Irratti bilbilee sababaa hidhamuu isaaniitiif mudannoo isaanii mana hidhaa keessaa haasofsiiseen ture. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetaa turan naaf ibsuudhaan kan isaan jalqaban kunoo.
Hidhamuu koo duraan abbaa dhabeenyaan ture. Mormaas hin turre ani biyya kanaaf hiyyeessaaf nan dhaabadhaa ijoollee abbaa hin qabne nan barsiisaa garan deemutti mana barumsaa nan ijaara daandii nan barsiisa qotee bulaa nan gargaara sanyii nan rabsa sanyii nan baay'isa egaa aanaan keessatti dhaladhee guddadhe kanatti iddoo olaanaan qaban turre.
Eessatti kan isin dhalattanii guddattan eessa jiraattu turtan utuu hin qabamiin dura?
Baa Wallaggaa aanaa sibuu siree keessatti dhaladhee guddadhe ammas achuma keessan jiraataan turre.
Yeroo qabamtanis achuma turtan jechuudha.
Yeroon qabames achuman ture jiruuf jireenya kofotoon halkanii guyyaa fiigu gaafana qaban kana lafa qonnaa kooti galee kanan boqodheen gara maasii kootti deebi'a jennaan gizee lafti darii mooraan koo mooraa waraanaa ta'e maatiin koo hin faca'anii addunaa kaasanii gara godina naqamteetti na geessani. Ani jaarsaadha nama guddaadha waa'een jaarsummaa koo waa'een oolmaa biyyaa hafe sobaan irratti funaananii jaasa booda jaarsi gumaa haraasaa ture akka gaaguraa fannifame guyyaa lamaaf halkan lama walirraan kutiin waan anan hin goonetti. Abaa'uu gashaa turte hinii jennaan anoo umurii kanaanis nama hojjetee buluudha malee nama abaa'uu gashuus miti waan an godhe hin qabu jedheen guyyaa lamaaf halkan lama walitti fannifameen jaarsi umurii waggaa shantamaa ol ta'u anni koo sana luqqa'ee miilli koo sana luqqa'ee gaafa guyyaa lammataa ammoo asii fuudhaniitu giddugaleessa Finfinnee Maayikalaa iddoo jedhamu na galchanii.
Obbo Kabbada yoomi kan isin qabamtan guyyaa isaa beektu?
Bar 2008 bilbila gaafa 16 qabame.
Naqamteedhaa gara Maayikalaawii na geessanii kan jettan Maayikalaawii keessoo yeroo agamii turtan?
Ji'a shaniifan ture.
Achittoo maalti sin mudate maalti ta'e?
Achitti wanti na mudate hanga baatii afuritti saabiriyaa yookiin immoo jiraareeffaa jedhamu turre halkan sa'aatii torbatti sa'aatii saddeetitti baasanii nu dabaddabuudha. Dullaatu hafamoo kabalamuu tafamoo dhiitamuu tafamoo miila koo bitaa na cabee ji'a meeqan okkole.
Maaliin cabee miilli keessa?
Rukuttaa ule dullaa. Ana du arginu ji'a keessatti yookiin torban lama keessatti gaaf tokko daqiiqaa 15 fi ijji keenya danda'e bakkeen ilaalu isaan booda gara sharaatan yookiin immoo maallaqa iddoo jedhamutti nu dabarsanii himatamneetu gara qilintoo deemu.
Kan isin ittiin himatamtan himannaan keessan maal jedha maal gootan jedha?
Boombii jarbattee mana kaabinee irra buustee kaabinee gubsiistaa konkolaataa hamboo dhufu eeggadheer nan rukuta jettee nama qopheeffattee waraanaa. Nam fixa jettee nama naa qopheessaa jettee otoo waraana biyyaa eegu fituuf jedhu qabnee jedhanii maqaa kana naa moggaasan.
Himannaa kanaaf ragaan sin irratti dhiyaate jira?
Ragaan dhiyaate jiru ragaan narratti dhufee dhiyaate meeshaa iyyama qabu meeshaan ittiin qabeenya koo eeggadhu meeshaan abbaa koo irraa dhaalee fuudhe meeshaa mana saadhaa argineedha meeshaa sana immoo fuudhanii iyyama sana dhoksanii waajjira poolisii irraa baaseen jirama meeshaa iyyama qabu meeshaa baafneedha meeshaa baasuu akka daaree jennaanis deebisannaa wallaata.
Amma yoomi kan isin hiikamtan obbo Kabbada?
Bitootessa torba bar 2010.
Himannaa isinirratti dhiyaate kanaaf ragaa dhabaniiti moo kan isin hiikamtan yookaan immoo eega murtiin isinirratti murame booda dhiifamaan gad lakkifamtan?
Ragaa isaan fidaniiru ragaan isuma sana bahee murtoonni irratti murtoomne dhiifamaa isa jedhan sanaan kan nu lakkisan. Wanta nama gaddisiisu keessaa waan tokkoon isin itti mu barbaada gizeen zuwaa hin galetti.
Utuu qilinxoon deemin zuwaa isin geessa immoo. Eega qilinxootti hidhamtanii booda gara ziwaayitti dabarfamtan mee kana naa qulqulleessa attamitti ta'e?
Qilinxoo galee gaafa torban tokko mani gubat tehalat tung gubat esin benu mani gubat esan kar rasasan riake nyameka wajin hiri lagelu lakamne kita boda ubirat amne nikar rasasa apa ambue nikar mana kita satu katu oto gara mana finchani tidu bisan juru tidu or nikini rati kita cik satu lami ke nyameka fit
me wai guban nama ne aklin tosan singgafad acuan turtanif guyasan mal tutur ekamitita ewan nisun
akadun pakopi akigadun kosara namu mauli jadi fi gunarga Isa boleh rasa sih buka utika ini, gubate, wajan ini gubate, cara abdika ini beku, andara andara kaban ner, aban neruma, wanita aja rukin denu, cara pul dua, bombi sa, sih bombi sa jiram, kita utika di sana, isa boleh mau rasa sih, mana mami kanu buka itu kuki sa, ya sih boleh mau, kori bikin ni, saru kau, kota ya, dua berarti tinggal sih nade, musuh sobe, ala nu yate, ala ya jaban ibu, manti kenya iane, kuda iane. Alisti kisit amne, Japoni dan Mali yani, ayah unikam nuk abunya unik serikanya nukin, acik esat tinggal cakisat. Ugaziru nata, lama Hindu amat dua enggal wanan tae. Boleh tu mana mawa jindra tu berbadu kana nama ngut. Ayah kenyas, insan amne malu ngut batani. Baza lapan aku awam batani suruh perinur rabasu. Ulla keny, wal walit nukit ani, kita tanju ait, kita tanju harobit nukadisha.
Mali fuayasin rabasu Mali berbaci se, wan sini turu batam jira.
Sini tu gue, jar soli sos mat jar soli. Sini tu gue. Anggup benden, abba gup benden, sari dikakai benden. Patah kenya bukai semua dari rosa na. Nama ajiasa ni mohon sinto ajiasa. Ufisa ni rasa sana bukai itu kufisa ni situ mana gupai. Jadi mana hima sama ni jual link kenya gurah afan juga maju.
Aci boda gara mana hit aiz wainge samera kan sinjatan. Aci to mal tu teh.
Halkan nama tiga la ni dapat jaga muda ka, reda muda ka. Ijen badu jar sada nama gup jara. Arka ko nama wajju walik tina ini kani. Norban sadin, lapas sin mentor, chiefne. Ujiatu ko agatinan, lakir ko nacap sukanan, utuna ni kerjit timarat. Ukara ala ya bani, budara ya bani na ilalani. Sabuja warana natimar sani, ulikani, naja kani na isi sani na kecap sani. Dararan jua irati narati gay, lami enyu rayuin gay.
Amma eroi kamtan, mana hid azwai gal laki famtan, mo deh bisani garak lintor ustani gal laki famtan.
Lintor aja di laki famt.
Yeram mamiftur tan zwai kes?
Nikanji alam, nikanji aftur, bangsa di nikanji aftur, bala maftur.
Aci garak lintu tu dia bimbangkan.
Eh ye. Jika suara dia bini, naya ada hamba edila bunti jad. Nama di barisan, nama di barjaya, nama tanya ke lintu. Bagai tu kol bukan ke satu rejeki nama. Jika mati nua mualek ke lintasan agar. Sabudan muka cerita sani saya uli jadi dia mantan dia mesti kahane. Rakume ke satu kufne hamba moga. Lamin ke khabar kita bahagia ini ini sisi. Isapa teruga. Untuk mati nua saya gurak kabe umat sahaja jepatis arginan kuno. Biftu kan agar rera. Harga gelus nanti jeruk jeruk ni kena nuar kah berera. Ijole ni dari ibu ni jertu. Harga lekoman di bawah sibil bilami. Hakaba muamayu irangal lekofada hakaba muhidani itu. Nakam si suf jadani nak jesus suf jadani bil bilajiru. Ani mewa endu aku kan. Boleh way malle nak sing fakat.
Obo kabda wak o ibsana ken nitani good dancing galatum sada.
Ani good dancing galatum fakat.
Agifat itu kenyataan, sekarang kenyataan umurat jira, walaupun calon desa kan sena feren kan man, umurat gama kenyataan kita tahu itu debna negatif.
Bulu jala malkaya atu, malku boris petalina kana, malku boris petalina kana. Sabatu, ama biyonya atu sena sirabatu. Malu lami kode zagana, malu lami kode zagana.
Singanu idera anu, lami gadi sa ofi mani ganu.
Singanu idera anu,
kriya gadi sa ofi mani ganu.
Singanu idera anu,
lami gadi sa ofi mani ganu.
Jada chogo de ode galo, lami gange atani. Bagadu, mantra, nubafana buku buano lagi.
gabaadhu.